Isithombe seshumi nanye. UJaweli ubulala uSisera. Abahluleli 4:17-23. USisera wabalekela ethendeni lowesifazane owayenguJaweli. Wayengelona i-Israyeli. Abantu bakhe babengabangani nalabo bamaKhanani. UJaweli wathi kuSisera, "Woza manje ngaphakathi ungesabi." Wayeseya ngaphakathi wacasha ethendeni lakhe. Wamnika ubisi ukuthi aphuze, wayesemembathisa ngengubo yokulala. Wayeseyalala njalo uSisera. UJaweli wathatha kancane isikhonkwane nesando. Wasuka kancane waya kuSisera ngesikhathi esalele. Wayesembophela isikhonkwane ekhanda lakhe, walihlanganisa nomhlabathi phansi. Emva kwesikhashana uBaraki weza efuna uSisera. UJaweli wambiza wathi, "Woza, ngizokukhombisa le ndoda oyifunayo. Nangu uSisera la elele khona. Ufile. Nekhanda lakhe linqonqothelwe phansi."